Zonke lezi ndo esithetha kancane singayinaki phambi kwethu namhlanje. Kusasa sopha uma ingasekho. Kahlehle lusukulumbe zonke izinto zakulomhlaba zizohamba noma ngabe zibuka zingezinhle ziqine kangakanani. Angikubingelele phela ngikwamukele futhi engosini yeFresh ngingusibonelo Bethi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Njengoba ngishadile nonkosikazi wami engimthandayo, sokulumbe omnye wethu uzohamba shiya omunye. Kusengaba yimi kuqala kumbe kube nguye ongishiyayo. Umshado wethu kuyobe sekuphele njalo ngawo. Ngiyayithanda le ndawo esihlala kuyona. Kodwa nayo sokulumbe izoshabalala. Ngiyakuthokoza ukusebenzele inkosi ngibe semsebenzini wayo. Kodwa sokulumbe konke lokhu kubamba kwami iqhaza emsebenzini wenkosi kuyodlula kunqamuke. Futhi kuyafana nakuwe. Sonke sinezinto eziningi ezinhle empilweni yethu. Masisha, zizodlula. Zizinhle zinjalo. Ezinye kungenzeka isheshe ukunyamalala ngaphezu kokucabanga kwethu. Sike sakhuluma ngokuhle okuthola amawenza okuhle. Umshumayeli 11 verse 1. Thuma isinkwa sakho ebusweni bomhlaba ngokuba uyakusifumana emva kwey'nsuku ey'ningi. Nakanjalo uyakusifumana. Sivuna lokho esikutshalile. Kodwa masisha endimeni elandelayo kuqhamuka isiluleko esikhaliphile. Shumayeli 11 verse 2 uthi yabela abayisikhombisa nabayisishiyagalombili ngokuba awukwazi okubi okuya kuba semhlabeni. Lesigabana sokuqala simnandi ngesilungu uma sithi invest what you have in several different things. Ngamanye amazwi, sabalalisa imisebenzi yakho emihle onayo emndenini wakho, komakhelwane, nasemsebenzini obizelwe kuwo. Tshala imbewu enhle noma ikuphi la osukuya khona, ngaba ila eduze noma ikude, ngoba wazi ukuthi into zinezimbi engakhathaza enye yazo. Sabalalisa ukutshala kwakho investments ey'ndaweni zonke ukuze uma kukhona okuhlulekayo kodwa okunye kuchume, kumbe makhawuko okunye ebese lokho okunye khona kube ukuthi kuyaqala kuyakuthelela iy'thelo ezinhle. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liyi-fresh namhlanje. Ukuyithola le devotion efresh nsuku zonke okwakho cofocofo, sithumela iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Angiphinde 067 706 0077.